obim kele Chukwu, tobe Chukwu n'ịhụnanya ya n'ebe m nọ. Obim kele Chukwu, tobe Chukwu n'ịhụnanya ya n'ebe m nọ. Obim kele Chukwu, tobe Chukwu n'ịhụnanya ya n'ebe m nọ. Obim kele Chukwu, tobe Chukwu n'ịhụnanya ya n'ebe m nọ. Chukwu onye hụrụ m n'anya wee gbapụta m, obi m ga na-eto gị mgbe niile. Chukwu onye hụrụ m n'anya wee zi m ụzọ, obi m ga na-eto gị mgbe niile. Obi m kele Chukwu, tobe Chukwu n'ịhụnanya ya n'ebe m nọ. Obi m kele Chukwu, tobe Chukwu n'ịhụnanya ya n'ebe m nọ. Obi m kele Chukwu, tobe Chukwu n'ịhụnanya ya n'ebe m nọ. Obi m kele Chukwu, tobe Chukwu n'ịhụnanya ya n'ebe m nọ. Chukwu onye hụrụ m n'anya wee mee m mma, obi m ga na-eto gị mgbe niile. Chukwu onye hụrụ m n'anya wee nye m nwa, obi m ga na-eto gị mgbe niile. Obi m kele Chukwu, tobe Chukwu n'ịhụnanya ya n'ebe m nọ. Obi m kele Chukwu, tobe Chukwu n'ịhụnanya ya n'ebe m nọ. Obi m kele Chukwu, tobe Chukwu n'ịhụnanya ya n'ebe m nọ. Obi m kele Chukwu, tobe Chukwu n'ịhụnanya ya n'ebe m nọ. Chukwu onye hụrụ m n'anya wee nye m udo, obi m ga na-eto gị mgbe niile. Chukwu onye hụrụ m n'anya wee gwọọ m ọrịa, obi m ga na-eto gị mgbe niile. Obi m kele Chukwu, tobe Chukwu n'ịhụnanya ya n'ebe m nọ. Obi m kele Chukwu, tobe Chukwu n'ịhụnanya ya n'ebe m nọ. Obi m kele Chukwu, tobe Chukwu n'ịhụnanya ya n'ebe m nọ. Obi m kele Chukwu, tobe Chukwu n'ịhụnanya ya n'ebe m nọ. Chukwu onye hụrụ m n'anya wee kpọọ m nwa, obi m ga na-eto gị mgbe niile. Chukwu onye hụrụ m n'anya wee bụrụ nna m, obi m ga na-eto gị mgbe niile. Obi m kele Chukwu, tobe Chukwu n'ịhụnanya ya n'ebe m nọ. Obi m kele Chukwu, tobe Chukwu n'ịhụnanya ya n'ebe m nọ. Obi m kele Chukwu, tobe Chukwu n'ịhụnanya ya n'ebe m nọ. Obi m kele Chukwu, tobe Chukwu n'ịhụnanya ya n'ebe m nọ. Obi m kele Chukwu, tobe Chukwu